Abange soze nesirikirira ngangiye ebinanyuma kubeekya gwe nakudde esooka eyewampe bumunja ku nkusi nga n'ekibinja kye nzigiddemu kyabazzukulu bazze badduka omwenge guno gunyumira nnyo naye leero nsibye sigunywedde nyumyenga n'omutende namulamu omuleme kubayita katewunguka kunywa ewanagaga diibuula kafeero gye nalinga mpakasa nga n'omulimu gwe nnapata naye baakumukubira bbulooka ze ekyalewa bimpekeera wali mwami oyo kudaazanga mukazi we bambi yeesibanga nsiina kale ku mugwomugagga kyennyamiza nnyo bwatyo yatuulanga ku maggwa omwami oluusi addankeera yakogaana nsinga n'oluti obuyinike bumususeeko niku yalaba tubimumalidde ayiiya kuwasa namba tulabayo era olunaku lwankeera lumu badiikwala ali kawana awasa addulu baali neyeekanga nnyeere ebyo yabikkirizanga alaama bibye n'ateebereza okgenda ku ndaku n'ensawo kitawe mwaka musana kyava ayagala okitugadduke aleke eddiikwa wasebuteekeka olwo mwami atambuliddewo okugenda okunoona ne basawe era yaleka atuukiriddeko addulu baala okuyonja awaka ekisenge n'akiraalika kiyonjebwa omunaasula mugole we eriiso lya mukama boolimanyi omuyinike lyekkaanya nnyo omukyalo ono yapalapalanya nnyo ng'ekyomugatta kimususeeko era mukulowoolereze nnyo kaabugezi n'amweyoleka omwo mu nju yagiikuula ku malidaadi gwe yali atimbyemu mwalimu akaliba nga katimbiddwa kaali kammondo bwe kyali kirabika aka omukyala n'akawanulayo n'akazinga mu nkula yaako n'akasiba ne kajja kanywera yasiba mu ngeri ey'omumisa n'anoonya akabuga akazinsuze n'ensimbi eŋŋanda n'asibira kuli ku malidaadi waaliwo n'emboobo yawanulwayo n'erimuka kuli kyokka yawumba ekintu kiri nga bw'okisanga mu kkubo walabikamu oba obulege bwe yabujjawa ng'asibye kuli yeetoolozza yawunda ekintu kiri nga bw'okisanga mu kkubo walabukamu kaddulu baali ebyo olwabimala ng'afuna akabbo ng'akissaamu ebisente bino bikadde by'omanyi ebyabifuna ng'ayiwa muli olwiza n'olubongo lw'otusi ng'abikkirira ku kijjankunene bwe yamala n'ajja akikusika mu kisenga omugole kyanaasulamu ebyo yabikola amaliridde kimutiddiiku ku lunaafuuka musezi bwaliro bwati abakyeke gyayonja waka ntikuula ne basonga n'eggwala abange kyengabuulira oli teyali mukazi kyana kyambogo akaddulu baala ayaniriza ng'abatikkula be beetise yateekateeka mangu ebyokulya yokayoka ku mmeezi okugabula abagenyi emmere omugolo olwagigombako yatuukirako kujereka mu fumbe ng'okusiika akugezaako naye obutungulu obwayi liyatiiku kuwuliro ti nze bunyiisize mbaze bulimu kaddulu baale yabokokerwa bba ntijjawo ebimere by'omutumba wakugwe aba nti nati najja bijjewo ne bamubatiza erinnya ly'oluyi bwatyo ne kukyayiwenkeera ngera omugole ajerega bujerezi bona ebyokufumba byamugwakona entangawo zimbizi zinyiisiza era diiku neyeekobokoza nga gy'obeera bulijjo tabirya ennaku ssatu ze nnabalaabalamu nga diiku agenda okukola ne mugole we olw'okunoolo ng'amuleka waka ne kaddulu baale kukazza mirimu era yaleka alagidde kaddu we alaga omugole ebintu by'omumaka ekuulo olwabulirayo kaddulu baale yatandikirawo yasookera ku kutwala mugole okumulaga gye banaalima bwe baveeyo ng'amuzza waka amala amuyingiza mu nju bwe yeekuba mu kisenge ekya mugole ng'ajjayo ekintu kye yali asibye bwe gw'ennyumizo kijjukira kiri nze kye nnayise ekijjankunene ddoboozi yayogeza alyaggwoowo ye kaddulu baala ali ku mugole sino mushara shintu shabalu era she situkuma na waka amuulide kwa bidalika okubikula gambe maleyo chicho sano chisituleko usitwale manjo shanikeko akaka bugoka chisumuleko wabula techigo mubyo genderera munanga mushara mugole chintu techigo mubyo genderera erola mirizo yogera nyo chinze mukazi wa mwindi mugole bajaja nitegese nyo kukola dikubye mwamusaba badulu bale ngayogerera wanti ulira tembula munne tola kubusente bwolina osule mwishigali ngokakasiza tuti nti mamushara mugole kino kintu kituma nnyo omaze nnyo bwekyanikako kukizo kyekinga ku mutwe tekinakwerippa ku mbirizo tutya nnyo okukubeera musimwa ku matumbi weewulira ekinyogoka tiwekanga era kinaabakyo kubibbiira ekinaalitulako oba kuyonka kye kinaamanya kwata nno mushara mugole leka n'owekusa ebigamba bya waka mushara mugole yekanga nnyo ekintu okukijja kye yali asuze bwe yalaba bimulemeseza bwe yasala gaakula yanu walola inanoonya nsawo ye amyansavire ekijja nkunene yafuba n'asalinkiriza nnyo agwa ku bbadi kuula omusezi ngadduka olwo ekijja nkunene kaagala eseera alingajjawo genda okuva mu nnimiro gye nnali okujja okudduukirira enduulu sanga mukyala nnyinimu amateera gamuyizamu era kwekungamba amangu ennyo nti kaffeero osuula eri akakiboko ujjuli kubi n'ebyekukole nga nange olwo ntyakulagaganye zeyava n'ekiweu nnimireeri nakira nnyinimu kukafuula bipapa akamaaso kamulabe gakyuka mbazi enkoko njeru inendekawo mpozi mpambu ku kijja nkunene naye naasula wanga bandese uyabeekyase mututya munande lwe ndikomawo Thank you.